Baba, umesema amani utoayo wewe si kama ile dunia inatoa. Amani yako ni ya kweli, furaha yako ni ya kweli, hakuna anayeweza kuchukua. Ponya moyo wangu.
Nilipo usema ndio, ukapata nguvu ya kuingia kwa moyo, ukafanya vurugu, ukanipofusha macho, ukanifanya bubu. Kumbe upendo ni upofu tu. Nikasahau nilikotoka, nikamsahau Mungu aliyenipenda. Upendo ukanifanya niwe kichaa, kula jalalani nisikie raha, maana siwezi tena kusema hapana, maana umeshanijala kunitawala. Nisaidie moyo wangu Baba, nisaidie moyo wangu Baba, niliruhusu pendo unitawala. Nataka msaada uniponye, na maisha yangu yasoge. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, nahitaji unitibu, nataka matibabu. Baba, oh, usinipe mgongo mwanao, nahitaji upendo wako. Sitaki tena upendo wa wanadamu, unaumiza.
Baba, najua kuwa wewe ndo chanzo cha upendo ulio ndani yetu, kwanza ulianzia kwako. Ila wetu umejawa na tamaa, unaondoa furaha, unaacha majeraha. Baba, nimekuja nataka msaada kupona, maumivu yake ni makali, ni zaidi ya homa. Nahitaji upendo wako na kuhitaji peke yako, kae nami siku zote pamoja na neema yako.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││